business. Oh yeah, one day yes. Vitu vitajipa na watatamani kufanya mambo tunawe. Watatamani sana mana mambo yao yamekwama ya wende. Wote watajifanya wanajua what life was. Hey hey. Hey hey. Oh yeah, one day yes. One day pay. One day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay. One day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay. One day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay. One day watajua what time and yeah man, brother, champion, wagwan, aminia walidhani staja, star life kiwashukishiaga, Patricia, Alicia, Sarah, Walishia, Sophie, Wendy, Sandria, wakiniaminia, alafu fuck man, teksi naisia, sezi ungea buwa kwa msi anashukishia, kisha jipa kila mdia na karibia, DJ cheza ngoma kila mdia na wakia. Na wakia kwenye beat na kuwa mada case, wanalia koma mazark na wafinya kama pest, mapicho za kiora wanagwaya wana tense, makarao ina wabamba liwana kosa evidence. Kilometa na kunja njita na kusunda kwenye kona, unanyora unatoa kili hakuna maziwa na manisha, unabonga madafaka kabaridi kwa barafu na tuna. A true fact, we are better than them, nando mana tukitimba hawu. Na kwa ishi saka money no fam, tuko biza tunachuja marafi. Oh yeah, one day yes, one day pay. One day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay. One day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay, one day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay, one day watajua what time and ina maana hata buku poa, kwetu natumika jana huku poa. Hawataki kuona ukito boa, kwenu jione chizi ufike kwetu boya. Kau nataka verse, namba lazima isome au cash. Ona zita mkwanja karatas, neza disquao. Mana verse sao za upuzi, washa moto linukishe shuzi. Hey, minajwa ipo siku tuita jipa. Wanitaji like afika siku itajika. Tule mininja tunazopita na domana sai tulipo takataka vunja tuwezi harita. Minajwa taka bana ni pesa kwa mfuko, bloody dwale ni pemboka tuonyeshe vituko. Hauna pesa hauna ndugu tafuta zilipo, wauni tuko nduki tunakimbiza mishiko. Na kwenye kitabu tunandika na bandiko, wezi tupasabu juu tulipo si hawapo. Wakiziba kuliasi tunapita kushoto, saivya tonekani naona tunawapa choto. Hey, saivina watisha mana na wakali lisha sana, tuko juu wako chini tumepanda sana, na wosi dani na chekesha na ukanitukana, na ndo kishanza kunidisi jua tutakutana. Oya, one day yes, one day pay. One day watajua what time and oya, one day yes. One day pay, one day watajua what time and oya, one day yes. One day pay, one day watajua what time and oya, one day yes. One day pay, one day watajua what time and I don't need nobody for love, I just love myself. I don't need nobody to trust, I'm gonna trust myself, eh. I'm a kid from the east side downtown, mama say my son never drop down. Zote nkana sira wanna calm down. Shout out to my nigga Bali Bontown. Nigga never stop praying, keep believing to love. Ndo siku mpate vumba mbadilishe mahom. Sikule na majugu meditate in the zone. Bebo shanga zangu tanyo tanika don. Oh yeah, one day yes, one day pay. One day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay, one day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay, one day watajua what time and oh yeah, one day yes. One day pay, one day watajua what time and